come to body.
Shabby love, shabby my pants.
Jay Stereo,
Kingo Boy, Kitengo.
Aifagio, hey ya chama ya kutoa lawama. Ya kwa zimana kila siku jilani. Kungungu dijama sijafagia jilani. Mwezi otoka jana.
Aiwe fagio,
hey doyo.
Hata kama kinuna,
hata mamu wensio.
Aiwe fagio,
hey doyo.
Hata kama kinuna,
hata mamu wensio. Kwa matumizi ya ndani, tena si rahisi we kumwazima jirani. Fagio linatunza siri zote za ndani, ukiazima ukipoteza tuelewani. Ninauza fagio, hey chef Fagiola. Ninauza fagio, hey chef Fagiola. Fagio laini kwa matumizi ya ndani, tena si rahisi we kumwazima jirani.
Oh. Awe, 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 Dota, we Alex Kado, Kado, Mazua, wa Feba,
moto unaungua.
We Nesco mtumbadi, kama pambe we dada we naiwe pambe. Kama shangwe wanangu we naiwe shangwe. Kama pambe we dada we naiwe pambe. Kama shangwe wanangu we naiwe shangwe. We mbona mapepe, mapepe, mapepe. Mapepe, tulize mawende, 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 mawende. Wenda wiseka wesa, mwambia zizi nyoni mjomba ni mama.
Chao.
Lololo, lololo, lololo.
Aiwe fagio,
meindo hiyo.
Hata kama kinuna,
hata mamu wenzio.
Aiwe fagio,
meindo hiyo.
Ya dundo wanambeba uyo. Pombe za ofa wanambeba. Kashobo kia dundo wanambeba uyo. Kale walewa wanambeba. Pombe za ofa wanambeba uyo. Sema ndubwai
kadeve.
Andubwai
kadeve.
Sema ndubwai
kamedeve.
Andubwai
kamedeve la uyo.
Wayo kala kijani kukum.
Respect. Kidange Panado. Hehe. Kakitala mwewe
JJ Stereo
Kusa. Wale wale wale
Sula solo. Watakusukuma ili uanguke, lakini ukijitahidi ukafanikiwa. Watasema walikusukuma ili uwahi kufika wewe. Maji ya shaloa. Shoma Biku star.
Wale wale wanambeba.
Wema Diego.
Shobo kia dundo wanambeba.
Toto Buguluni.
Pombe za ofa wanambeba.
Side Malabu.
Kashobo kia dundo wanambeba. Kale walewa wanambeba.
Lisi Madore.
Pombe za ofa wanambeba uyo.
Dula Mikele. Wambie maisha na kwenda kasi. Pua na mdomo ndo sio msasiri.
Faba la koa.
Jumbe.